DJ Pinspo, he's the one P professional. Don't touch the dial.
Mama udugwe tuwa pesa kama sina na nuna wejina wane mani na salamu wana uchuna na tamani waweka mami ila meshindo anadisu wana ponda majungwe tikisa kuimba uyone shangingi anajipode wani kipita anadisu majungwe nongea ongea mama majungwe nongea ongea sana weka weka twende mama ndugula wama ndugula wama wauni ndugula wama nailawa mama ama ndugula wama ndugula wama wauni ndugula wama
Mama,
mama, ndula mama kwanza weka, weka twende ni hapa. Ikwanza sijaonaga, mama sijaonaga twende kwanza sijaonaga. Oni sijaonaga, ikwanza sijaonaga, kwanza sijaonaga twende kwanza sijaonaga. Kwanza sijaonaga, ikwanza amsha, oni wangu amsha twende. Ikwanza amsha, kwanza amsha twende. Wanangu amsha, oni wangu amsha twende. Ikwanza sijaonaga, kwanza sijaonaga twende. Wanangu sijaonaga, kwanza sijaonaga, ikwanza amsha.
DJ Pinsky, he's the one to be professional, don't touch the guy.
Wapo watu wala asimami ya kucha migumi mbaba kama fito za tiendi
mawezo. Mtoto kibaraki mawezo, wanamuchaga bunda ze superstar. Weka mwanangu, mekonomia weka, weka.
Kama udugwe topesa kama sina na nunda. Gina wane mani na salamu wanachuna na tamanga weka mami. Ila ameshindwa na ndisi wanaponda majungo tikisa kuimba. Uyu na shangingi, anajipoda wanikipita na ndisi. Majungo na ongea ongea mama, majungo na ongea ongea sana. Ndugula wama, ndugula wama waume, ndugula wama, ndugula wama mama, ndugula wama mama, ndugula wama waume, ndugula wama, ndugula wama wedumi, ndugula wama, ndugula wama mama. Mikono jina mwendo wama teka staki, ona mikono jina mwendo wama teka staki. Mama staki, wedumi staki, mama staki, waume staki. Mama ndugula wama, ndugula wama mama, ndugula wama. Ndugula wama wauni ndugula wama, nela wama wauni ndugula wama, ndugula wama weduni ndugula wama, ndugula wama mama ndugula wama,
ndugula wama wauni ndugula wama,
ndugula wama wanamuchaga sele super. Twende mwanangu, bigi mtu mkubwa, weka mwanangu, tunaweka usio, wanamuchaga Shabani ndila mbabi wa jeuli, twende na ugudiwani, wanamuchaga jemo maboksa, weka, weka ya mwisho ya DJ Prince Bosio. Shika twende, wanamutaga kadaba mtoto wa bad boy, dobe paka jeu, weka. Mama udugwe, 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 udugwe,
udugwe. DJ Pinspo, he's the one people professional, don't touch his dial.